Nete pano to di kono nete.
Mono kuni heka mjini natavera kantipoku mjima nadira. 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 Too much pressure. Too much pressure.
Amwe chini na roela kandi mane kumuchima wange eidi koyayo. Bamwe yao kuni tino fochi na chiyuwa etini timu muyoyo. Eko roti no mirandu kadi ya kukwa kutara. Ono na hali kangame kuitira chira. Kadi ya kupapa na itira chira. Amwe hapayo kwa chisuka suka. Amepo na hadho shuka shuka. Mumurundu na hadho photoshuka. Endango kwa chitira na wabread ino shuka. Moku ni chinyandera pandio pefe shunga. Kununa nina nunu kono na chiva ndara. Swagi pa mufora kono na chiva wira. There's too much pressure on me. And I really don't know how to settle this down.
Mono kuni heka mjini natavera. Kantipoku mjima nadira. Kwa
soma kaira wangana kwa nakaro kupatana.
Kantipoku mjima nadira. Mono kuni heka mjini natavera. Kantipoku mjima nadira. Mono kuni heka mjini natavera. Kantipoku mjima nadira. Too much pressure. Too much pressure.
Mafoni chashemia kora kora kutiapu mufamiri ipo ya mana kurupera. Kukavetira chapwa inavuru ya nekera. Pandopo inathini okwisamo kutendera. Mama wa manange nae kunifoni ngera. Kuno mwanoe onadhiele hawira. Kuno mwanoe onadhiele handala. Ambepo numbu ya mangalelu akunifera. Mafans na wakaro kunimona anichirela. Awote tuwa afota chotupeko maletis. Jipa mwea kunishendera kufeaturinga maktu. Mani andipera etina wapita honye. Numwile nikanena kutha dista zubiche. TikTok, Facebook, WhatsApp. They also want some nice pics. Konweyo kuhikuwa mahone ya afota mati. Konidi pano tudi kunoni.
Mono kuni heka mjini natavera kantipoku mjima nadira. 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 Too much pressure. Too much pressure.
Show you that we are going through this and that. I'm yours truly, Dan Raja.
Munyungi Yambuda
Filo Domes King Django
Jogo
Ayoloi
Shine
Uncle Aaron Tumone
Shama Swag
Uncle Josias Kwamula from Solwezi
Zipo
No attack Tendandula Palusaka Po Smoke G
Smoke G.